Siya ngasema phethelwe nibangcwele ale series yethu edila ne eschatology indaba zokubuya ka Jesu nokuphela kweyikhathi. Le ntshumayelo namhlanje is third to last. So masiqede nje namhlanje kuzobe kusele ezu 2 intshumayelo. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ngalento okuyayigcinwe ngayo makhulunywa ngeyindaba zokubuya ka Jesu ebizwa nge final state. Ngolimi lwa theology ikhuluma ngokuthi konke kuzophelela kuphi. So ke ngizonisa encwadini yesambulo ku chapter 21 no 22, ngicela sivuleni khona kulamasonto amabili azayo. So summarize lezi zinto besifundile, sizama ukwenza lento okuthiwa i systematic theology ke manje eschatology, ukuthi masikuhlanganisa konke ndawonye njengoba kade sikubona emavesi nahlukahlukene kuhamba kanjani, siyixoxe yonke indaba yokubuya kuka Jesu kusukela kulokho esikulindele next kuze kufike lokugcina. Ngichazele ama views ahlukahlukene nala esibuye singaboni ngeselodwa nabanye sizosebenzisa amasonto amabili asele ukwenze njalo. Kodwa namhlanje ngifuna sikhulume ngokuphela kwezinto njengalokhu uNkulunkulu esambulelile ukuthi sigcina kuphi okwamanje. Kwisambulo ke 21 ngizosheshisa because ngifuna ukuwakhava umabili lama chapter ulalelisise lezinto uNkulunkulu asambulela zona la. Izinto kahlahle kumele zibe upetrol ekukholweni kwethu. Izona izinto esimele kuyilangazelela lezi. Soke zilalelisise uyibone umoya ongcwele akulekelele ukuthi udevelop i-taste for lezi zinto esiyifundayo, uyihalele, uyifise, uyilangazelele bese ziyakunweba, zikunwebele emazulwini, zikususe ey'ntweni zasemhlabeni, zikwenze ufune ukuyicwecwa. Yamkhumbula uJohn Mathe abanethemba elinjalo bayayihlambulula. Izona lezi zinto othi uma uyibona zithandeke zihaleleke ukwedlula lezi zinto zasemhlabeni. So umthandazi wami lowo ukuthi uNkulunkulu enze njalo ey'nhlizweni zenu. Nami iwona amafutha angiqhubayo lawo, iwona amafutha anginikeza intshisakalo ekutheni ngisebenzele uNkulunkulu ngiyikhandle ngoba ngifuna lezi zinto lezi uNkulunkulu asambulela zona la ku-Revelation 21 no-22. Ake sibuye okokuqala ke kuverse 1 sibone ikhaya lethu lengunaphakade. Sinamakhaya okwamanje esihlala kuwona kodwa wesikhashana, khona ikhaya elingunaphakade uNkulunkulu asibekele lona. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile nolwandle alisekho. Johani uNkulunkulu emnika lesambulo ubona izulu elisha. Makhulunywa ngezulu kukhulunywa okokuqala ngomkhathi la isithi khona space. Mawuphakamisa amehla akho ubona ilanga nezinkanyezi nenyanga, ispace leso kukhona namanye amaplanet izulu lelo. Futhi iBhayibheli malikhuluma ngezulu likhuluma ngala uNkulunkulu ehlala khona, la kukhona khona iingilosi nesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu izulu lelo. So ke uJohane ubona elisha ngoba ubekade ngithi ethathiwe wayiswe ezulwini walibona leli likhona okwamanje, kodwa uNkulunkulu usazodala elisha nomhlaba. Njengoba siwazi manje uJohane ubona uNkulunkulu esedale omusha umhlaba, uthi ke lokuqala izulu leli likhona manje nalomhlaba wokuqala okhona manje sekudlulile, and lomhlaba okhona uNkulunkulu azowenza awusanalo nolwandle. Ngale ku chapter 20 uverse 11 wakhona besikade sitsheliwe ngokunyamalala noma ukudlula kwalomhlaba okhona nalelizulu elikhona. Uthe ku verse 11 ka chapter 20 ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohleli kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga ndawo. Ngesikhathi kuphela lowambuso o 1000 years kaJesu Sathane dedelwa njengoba umfundisi Dlamini wayesifundisa bese elinga izizwe ukuthi ziyolwa noKristu zinqotshwe, bese kumiswa isihlalo sobukhosi bavuswe bonke abafile abangakholwa bahlulelwe baphonswe echibini lomlilo usathona lahle echibini lomlilo bese ke okulandelayo kuchapter 21 iyona lento esifunda ngayo kodwa izulu lelikhona nalomhlaba okhona uzoshabalala ngelanga lokwahlulela kuzodlula konke uPetru ake wakhuluma ngalento le encwadi yakhe yesibili uSecond Peter mangikufundela kuverse chapter 3 uthi mawuqala kuverse 10 kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesela lapho amazulu eyakushabalala ngokushesha okukhula yoshabalala amazulu iinkanyezi ilanga inyanga yonke into ekhona esibhakabhakeni kuyagusha konke emlilweni kubhujiswe uNkulunkulu sazoshisa yonke lento ekhona ibhubhe yonke incibukali iphele nomhlaba nayo yonke imisebenzi yawo kungabe kusababikho nomhlaba uNkulunkulu sazoshisa uthi uPetru la mawufunda umhlaba owawukhona eqaleni uNkulunkulu wawubhubhisa ngamanzi kodwa wafunga kuNkulunkulu ukuthi ngeke asaphinda kwenze lokho wenza i-rainbow ewubufakazi bokuthi ngeke aphinde abhubhise ngamanzi kodwa uthi uPetru lokhona manje ubekela umlilo uNkulunkulu usazowubhubhisa ngomlilo ashise zonke izinto eyikhona uthi kuverse 11 njengokuba konke kuyakubhujiswa kanjalo nifanele nibe ngabantu abanjani ekuyiphatheni ngobungcwele nangokumesaba uNkulunkulu awukwazi ukuthanda izinto otshele ukuthi isazosha sazobhubha zonke lento zishe ngakho awubeka amathemba akho kuzona kodwa uphila ngobungcwele nokumesaba uNkulunkulu ulangazelela izinto eyingazukubhubha uthi maqhubeka kuverse 12 futhi nilindele futhi nimagange nilindele nimagange niiga ngokufika kosuku likaNkulunkulu okuyakuthi ngalo amazulu adunqiswe ngomlilo abhubhe ashiswe ngomlilo ancibukala abhubha phele konke kushe kunqonqe kuncibukale konke okusemhlabeni umhlaba uqobolawo inhlabathi amatshe uNkulunkulu uzokushisa konke ngomlilo kuncibukale iphele into ethiwa iplanet earth ilanga inyanga iy'nkanyezi lesi ezizaziyo uNkulunkulu usazoyishisa iyunivesi yonke ngenhloso yokuyiqala phansi athi kuverse 13 kepha thina njengokwesithembiso sakhe silindele amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga yile nto-ke sesifunda ngayo laphana ku-Revelations 21 isiyenzeka lento uPetru aprofetha ngayo la lo mhlaba omusha uNkulunkulu azosidala wona uzobe wahlukile ungafani nalwesinawo ingakho kuverse 1 ethi nolwandle alisekho okuchaza ukuthi akusezi umhlaba lo dipende emanzini lo esusi kuona manje malingase lingabi khona ulwandle ngeke uqhubeke ube khona ungashabalala ngoba indlela uNkulunkulu awudizayine ngayo udinga amanzi lolu lwandle kukhulu elikwenzayo ekurotateni komhlaba nayo yonke leyo nto malingase lingabi khona ngeke uexiste lo mhlaba ngakho kuyodala into entsha esingakaze siyibone umhlaba ongafani inhlobo nalomhlaba esikuwona manje uma ufunda kwabaseRoma chapter 8 ngizokufundela nje nakhona uverse 19 uthi ngokuba okudaliweyo kulindele ngokulangazelela ukwembulwa kwabantwana bakaNkulunkulu umhlaba into eyidaliwe zilindile ingathi umhlaba unenhliziyo uyalangazelela nawo emihlahla nezilwane ziyalangazelela zithi bayokwembulwana abantwana bakaNkulunkulu uyobuya nini uJesu bakhazimuliswe bayovela nini ukuthi ngempela ibona ngokuba indalo yabekwa phansi kobuze kungekhona ngentando yayo kodwa ngentando yowayibekayo ngethemba lokuthi nayo indalo uqobo iyakhululwa ebugqileni bokubhubha ikhululelwe enkazimulweni yabantwana bakaNkulunkulu le ndalo esikuyona isazokhululwa ebugqileni bokubhubha manje yonke into emhlabeni iyafa kufa ngisho iy'tshalo utshani ihlahla iy'lwane yonke into ayikho into engafa emhlabeni ephilayo umhlaba kungathi uyabubulwa kwawona wawungenje ngesikhathi uNkulunkulu ewudala okokuqala waqalekiswa ngenxa yesono sabantu ngakho ingathi kwawona uyalangazelela leli langa lokufika kukaJesu nokuthi udalwe kabusha liyezake lelo langa ilona leli esifunda ngalo encwadini yesambulo athi kuverse 2 lapha encwadini yesambulo 21 echaza ikhaya lethu sesibonile umhlaba omusha uNkulunkulu udalile manje usakhela ikhaya kuwona lomhlaba esiyophila kulona ikhaya lethu la forever kuverse 2 ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi umakoti ovunuliselwe umyeni wakhe uJohani kwivision yakhe ubona idolobha elingcwele libizwa ngeJerusalema elisha ngoba uNkulunkulu kwasekuqaleni wayekhethela iJerusalema lele likhona manje kwaIsrayeli wathi ila ayobeka khona igama lakhe wathi kuona wonke amadolobha umhlaba uyikhethele wona wathi abamakhele khona ithempeli ngesikhathi lisakhona ithempeli uNkulunkulu ekhonzwa khona uJesu wafikela khona wazofela khona wavuka khona wayikhethela uNkulunkulu ngakho naleli dolobha elisha azosakhela lona uNkulunkulu ulibiza ngeJerusalema elisha okuveza ukuthi ila ayobe ehlala khona kanye nathi uNkulunkulu uJohani uyalibona ke lehla livela ezulwini livela kuNkulunkulu lehlela kulomhlaba omusha osudaliwe uthi lilungisiwe njengomlobokazi njengomakoti elungise eprepareelwe umyeni wakhe ngathi usuku lokushada kujwayelekile ukuthi kuthiwe umuntu wesifazane alukho usuku amuhle ngalo njengosuku ashada ngalo lungiswa ngayo yonke indlela kishwa zonke imali kuthengwa yonke uhlobo lengubo lonke uhlobo lokuyiprepare ngelanga ashada ngalo indlela yokuthi leli dolobha lihle ngendlela amadolobha angakazi abe mahle ngalo uNkulunkulu asilungiselela lona uthi kuverse 3 ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi iTabernacle indawo yokuhlala iTabernacle likaNkulunkulu likubantu uyakhlala nabo babe ngabantu bakhe yena abe nguNkulunkulu wabo uNkulunkulu njengoba ehlisa leli dolobha akalehliseli nje ukuthi kuhlale thina kuphela kulona kodwa naye uqobo lwakhe uzobe ehlala nathi la sekuzophela manje ukuthi uNkulunkulu semazulwini thina semhlabeni simkhonza singamboni sikholwa uyena singakaze simbone siyathandaza sicimeze asikwazi nokumajina ngoba asinasi isithombe sokuthi uNkulunkulu onjani umebukeka in a way noma eseduze kuthina ehlala kuthina ngomoya wakhe kodwa futhi ukude nathi kodwa ngalelilanga esidalela izulu elisha umhlaba omusha bese dala idolobha elisha naye uqobo lwakhe uNkulunkulu uyokwehla emazulwini azohlala kuleli idolobha abe uNkulunkulu wethu manje eduze nathi sibe ngabantu bakhe asazi ukubuswa makhosi akusazi ukuba khona opresident nani abamediator amandla kaNkulunkulu abane delegated authority yena uqobo lwakhe uyoba phakathi kwethu abuse phakathi kwethu iTabernacle kwakuyile la tende uIsrayeli ngesikhathi ephuma eGibhithe eKhanana ayehamba eligqumeka lingakabi khona iTempeli bese kukhona iAltar ephakathi uNkulunkulu inkazimulo yakhe yayehle izoba khona kuvela ukukhanya kube nefu laphayana uNkulunkulu kwenziwe imhlatshelo bemkhonzela khona kuthiwa ke manje lelo Tabernacle selizoba phakathi kwethu njengabantu kuleli Jerusalem elisha uNkulunkulu uyokwehla sihlale naye can you imagine uNkulunkulu uqobo lwakhe siphambana naye kusazoba mnandi wabazalwane uthi kuverse 4 mawukhuluma ngokuthi kusazoba mnandi on that note uthi kuverse 4 uyakuzesula zonke inyembezi emehlweni nabo ukufa kusayi kuba khona ukudabuka ukukhala nobuhlungu akusayi kuba khona ngokuba okokuqala kudlulile uNkulunkulu uzosula every single tear isiGreek sibeka kanjalo uyosula lonke unyembezi ngalunye ngalunye alisophinde libe khona olunye lembezi unyembezi kukhulunywa ngokuthi uNkulunkulu uyosiduduza ingunaphakade asophinde sibe nesidingo sokukhala nokukhala bezidlule kukhona nobunzima bezidlule kukhona siyoduduzwa kukhona uthi ngeke kusaba khona ukufa akasekho oyophinde athi bye-bye komunye akekho oyophinde angcwatshwe ukufa namazwibela okufa ukugula neingozi nokulimala ngeke kusaba khona yonke leyo nto leyo siyobe vele sinemzimba emisho uyakhumbula siyobe sesavuswe mathuneni sanikezwa lemzimba efana nomzimba uJesu avuka ngawo ongasaguli ongafi ongalambi ongalimali imzimba emisha ngakho akusayi kuba khona ukufa lapha kuchapter 20 besitshelwe ukuthi ukufa kuphonswe echibini lomlilo okuyindlela yokusho ukuthi akasekho yophindafe abekho abantu abayophinde bahlukane behlukaniswa ukufa uthi ngeke kusaba khona ukudabuka morning lokhu kudabuka okulandela ukushona komuntu kuyoba into esingasayazi ngeke kusaba khona ukukhala angeke uphinde ube nesizathu sokukhala ayikho into eyophinde ikuphoxe ayikho into eyokudisappointa ayikho into eyokuzwisa ubuhlungu noma okwasenyameni noma okwasemphefumulweni ayikho into oyokudinge ukuyikhalela ever again ngeke kusaba khona ubuhlungu emzimbeni ngeke kusaba khona ngisho ubuhlungu emoyeni njengoba ngisho abekho abantu abayobe bekhohlakele la abantu abaphoxa naye abalimazanayo kuyobe kungekho ngisho iy'ngxabano kule ndawo angeke uphinde uyizwe into ekuthiwa ubuhlungu forever and ever uthi ngokuba okwakudala kudlulile into zakudala lezo into zalesikhathi samanje kodwa eyizodlula uNkulunkulu esesakhela izulu elisha umhlaba omusha ikhaya elisha imzimba emisha zonke lezi zinto ziyobe sidlulile webazalwane isithembiso lesi sentokozo engasophindiphele ihappiness yabona lento ama movie aphupha ngayo makuthiwa makuphela ifairy tale kuthiwa and they lived happily ever after engenzeki la emhlabeni awukho happy ever after la emhlabeni kodwa yilento uNkulunkulu azosinika yona emazulwini amasha nomhlaba omusha intokozo engasophindi phazamiseke engasophindi iphele kusazoba mnandi forever and ever isithembiso iNkosi esinikeza sona abanye abakwazi nokuyikholwa lento mayishiwo ngenxa yenhlupheko nobunzima esazalelwa kubona esikhulela kubona sigugele kubona sifele kubona so uNkulunkulu uyasigqugquzela ukuthi asikholwe kuverse 5 uthi ohlele esihlalweni sobukhosi wayesethi manje ngenza konke kube kusha ubani oshoyo ohlele esihlalweni sobukhosi lesihlalo sobukhosi esibusa phezu kwamazulu phezu komhlaba phezu kweuniversi yonke kusho onamandla okuzenza lezi zinto akuthembisa umuntu nje izinto naye afisa ingathi ingenze kodwa engenamandla okuzenza kusho uNkulunkulu onamandla okuzenza zenzeke lezi zinto uthi manje ngenza konke kube kusha ngakho isethembiso lesi esingasethemba asizethembe lezi zinto bazalwane njengereality hayi njengeinganekwane emqondweni wakho kwiplanning yakho of the future mawucabanga ikusasa lakho cabanga uze ufike nala eJerusalem elisha ukuze uma ubuka lezi zinto ezizayo ezenze hey uNkulunkulu ayithembisile zishintshe nendlela ophila ngayo manje ngoba kusiyinganekwane le ila esiya khona thina sonke sisindisiwe ikusasa lethu leli abanye bethu sibala iminyaka kusondele kungaka at least singeneke zulu noma sisazolinda abanye kodwa siye entokozweni bazalwane asiyikholweni ithenjiswa uNkulunkulu ohleze esihlolweni sobukhosi beyunivesi yonke wathi loba ngokuba lamazwi athembekile futhi aliqiniso amazwi ongawethemba lawo abanye sopolitiki noma bethi sethembe abathembekile kodwa masulishaya ivote awuphinde ubabone nama-potholes angakini kodwa lamazwi abhalwe uNkulunkulu athembekile uNkulunkulu who cannot lie akakwazi ukuqamba amanga futhi unamandla okufeza zonke izinto ayithembisayo ngakho amazwi athembekile futhi aliqiniso wayesethi kimi kuverse 6 sekwenzekile ngiwu-alpha no-omega ukuqala nokugcina lezi zinto ezikhulunywa uNkulunkulu ziyiqiniso zi-certain zisho zi-guaranteed ngendlela yokuthi ingathi sezenzekile already usho njalo kuverse 6 sekwenzekile mase ngikhulumile mina engiwu-alpha no-omega sekwenzekile sekunjalo indlela lezinto esimele ukuzethemba ngazo u-alpha i-alphabet yokuqala kwisigriki Omega eyokugcina kufana nokuthi A and Z kuchaza ukuthi uNkulunkulu uqala kwezinto kwawona lo mhlaba okhona wadalwa uyena nokuphetha kwazi izinto zilele kuyena uNkulunkulu Alpha no Omega uqala nokugcina owaba namandla okudala lo mhlaba nale universe unamandla okusidala umhlaba omusha nezulu elisha nalezinto asithembisa zona asimethembeni mawuqedela uverse 6 ubona ke manje khona into eshubisayo mbijana la mawuyifunda engifunayo ikuthuse ukuthi lento asithembisa yona akusiye ka wonke wonke uthi ku verse 6 lento eyabomilo kokuqala owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila owomile umuntu owomele ukulunga owomele uNkulunkulu umuntu ongekho thirsty for into zasemhlabeni ongomele amanzi asemhlabeni anosawoti nokungcola nezinto ezibabayo kuwona abantu ababa addicted kuwona kodwa umuntu owomele ukulunga kaNkulunkulu owomele lokhu kubuya kaJesu uyena oyophuziswa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila ayothi make waphuza kuwona aphile ngunaphakade kulento uNkulunkulu asichazela yona kuverse 7 onqobayo uyakudla ifa lalezo zinto futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye yena abe indoda nakimi akusiyona wonke umuntu kodwa abanqobayo kuphela ubekhulumile ngabanqobayo since iqalile emlencwadi yesambulo laphana ko chapter 2 mayikhuluma namabandla ethi nakhe engikuthandayo ngawe nakhe engingakuthandi ngawe bese ethi onendlebe makezwe athi onqobayo ngiyomenzela lokhu nalokhu lokhu kunqoba khuluma ngakho ngoba wayibhaleli kakhulukazi abazalwane babebhekene neyinhlupheko bepersecutwa la ngenxa yokukholwa bezingelwa bebulawa umbuso wamaRoma onqobayo ulo obekezelayo enhluphekweni angabuyele emumva anganqotshwa usathane amlinge ngokumethusa abhodle njengebhubesi bese yabaleka umzalwane abuyele ezonweni zakhe ngoba esaba inhlupheko ezaziza nokuba umzalwane onqobayo ulo ongahlulwa usathane mayemlinga ngoba umnandi basemhlabeni usathane uyakununusela ngeyinhlupheko afuna ukukuthusa kodwa futhi uyakudoba njengofish ngama-pleasures asemhlabeni into ezimnandi onqobayo ulothi no angizukubaleka noma ngingaba nokuhlupheka no angizukuza noma ungangihalisela ngezinto zasemhlabeni mina ngizobekezela ngilandela uJesu noma kunzima noma kungaba khona izinto engenazo manje ngizobekezela onqobayo ilowo lowo njalo uyakudla ifa lalezo zinto hayi abanye futhi ngiyakuba uNkulunkulu kuye yena abe yindodana kimi ngiyoba uNkulunkulu wakhe ngim-adopte ngokuphelele manje abe yindodana kimi lento yokuba yindodana kaNkulunkulu i-understand njenge maqhamuka inkinsela uba indoda ecebe kunawo wonke manje besithi eyi mawungase njengoba kugijinywa nje ugijima ubashiye bonke mina ngizoba ubaba wakho wena ube yindodana kimi uzwane umuntu mayesho njalo uzwa ukuthi ho zonke lezinto anazo lama billions akhe nalama jet planes nalama mansion nalezi imoto nalobu bucobecobe bakhe buzoba obami ngizobenefita zonke lezinto anazo noNkulunkulu ufuna uzwe esho njalo mayethi uyoba indodana kimi uyinkosi ubusa phezu kwamazulu nomhlaba golide nesiliva yelakhe yonke into umhlaba wonke ngowakhe mayethi uyoba indodana kuye usho ukuthi uyothola wonke lama benefits oku-adopthwa uNkulunkulu kuyoba ezakho zonke lezi zinto uyodla ifa lalezi zinto uNkulunkulu asitshela ngayo kodwa mawunjani mawunqoba
Amen.
Abazalwane ba abantu abanqobayo bathandekayo. Asibaleki makufika inhlupheko. Siyakoloza masikhangwa ngezinto zasemhlabeni. Amen. Verse 8 ukhuluma ngalenye igengeke. Uthi ku verse 8 kepha amagwala abangakholwayo abanengekayo ababulali ife babathakatha bakhonza ithombe nabo bonke abaqamba manga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule lokho ke ngokufa kwesibili khona abantu ababalayo athi esabi isabelo isabelo iportion yabona ma mawuthenga izinto muthenge nawo ama osweet noma amakhekhe aba amaningi neingane bese uyabahlukanisela nansi yakhe iportion nansi yakhe iportion nansi yakho eyabanqobayo eyabomele ukulunga iportion yabo iJerusalem elisha laba abanye ababalayo eyabo iportion isechibini elivutha umlilo nesalfa isibabule isalfa isalfa kwaku into kwakube ngathi yitshe ingathi metal kodwa mawuyishisa isha masinyane bese ikhipha elibabayi iphunga elihilayo so uma kuthiwa leli chibi livutha ngomlilo nesalfa kukhomba ukushisa okukhulu isalfa into eshakalula kodwa futhi liyahila ngephunga lakhona leli chibi lomlilo kukhulunywa ngesuffering eyobikhona kuleli chibi lomlilo leli labantu ababalwa ngaphezulu esabi isabelo bayobebe lapho bazalwane ningabakholwa abantu abathi wonke umuntu uyogcina esezulwini abakhuluma iqiniso bakhona abantu abayogcina bese sihogweni inguna phakade ngizokukhombisa ivesi elikhuluma ngenguna phakade ivesi uNkulunkulu angidudula ngale ngidudulele insindisweni kodwa ke sibukele genge eyongena la balwa ukuqala amagwala ubuwazi ukuthi ubugwala bufaka nesihogweni amagwala khuluma ngalaba ngeopposite yabanqobayo amagwala yilaba bathe uSathane mayithi ha ngeyinhlupheko babaleka ngempela babuyele zangomeni nasenyangeni nasemadlozini nasemndenini yabe ngakholo amagwala asabile inhlupheko amagwala asaba ukuhlekwa abantu ngenxa kaJesu bancamela ukumyeka uJesu ngoba besaba ukuthi abangani bazothini umyeni wami uzothini inkosikazi uzothini amagwala asaba zonke lezi zinto uSathane athusana ngazo ayophelele esihogweni ke ngoba ayobe emalile uJesu angafuna insindiso esaba abantu noSathane abangakholwayo abantu abangabanga nokukholwa bamethembanga uNkulunkulu bezwe sengathi inganekwane lezi zinto esikhulumayo nabo futhi ba abantu abangathembekile ba faithless iyinceke engathembekile ezimbi eyingayigcini intando kaNkulunkulu nabo bayophelela echibini lomlilo abanengekayo abantu abaphila ngendlela emnengayo uNkulunkulu bayanyanyeka they are disgusting uNkulunkulu ngenxa yenkohlakalo esempilweni yabo ngenxa yezinto abayithandayo abayilandelayo uNkulunkulu athe zingenziwa kodwa bayilandela ngenkani abalwi neyinkanuko zenyama yabo kodwa kunalokho bayayinikela kuzona bonke laba banjalo bayanengeka enkosini ababulali abantu abanenzondo baze babulala abantu emalithele ezulu ife bekukhulunywa ngabantu abasexually immoral akukhulunywa ngalento ngezulu kukhulunywa ngomuntu wesifazane ongayiphethe kahle kodwa la namadoda wonke umuntu oyifaka entweni zokocansi ngaphandle komshado angavumi ukuphenduka kuzona ubalwa echibini lomlilo abathakathi abantu abazama ukuthola amandla supernatural from amadimoni babe khona ngale zayikhathi indlela zokwengena kwi occult namadimoni benza magic nanani njengoba besakhona namanje bethi bathola amandla emadlozini nanani bakwazi ukwenza izinto ezimlingo ey supernatural yonke leyo genge ibalwa echibini lomlilo abakhonza ithomba abantu abakhonza abanye uNkulunkulu bafuna ukukhonza abantu bakuba sebashona noma bengathandi ukuthi bayabakhonza kodwa bayacela kubona ukuthandaza bayabonga kubona okudumisa bayatshelwa yibona ukuthi kuphilwa kanjani inkolo bayabakhonza noma bengathandi kushiwo njalo nazo zonke ezinye inkolo ama Muslim ama Nazareth ama Hindu ama Buddhist zonke ezinye inkolo bonke abantu abakhonza anyone else ngaphandle kukaNkulunkulu weqiniso owuyise wenkosi uJesu babalwa echibini lomlilo nabaqambi manga ubuyazi leyo nomiya kushoka leyo uyazi ukuqamba manga ngisa nesihogweni ngoba umuntu oqamba manga umuntu ozama ukuthola izinto uNkulunkulu angamniki zona Kunezinto oyifunayo awukwazi ukuyithola ngendlela eziqondile ngakho kufanele uqambe amanga uzuyithole. Noma uphile ngokuganga wenza izinto ezikhohlakele manje uyasaba ipunishment kumele uyikhave up. Amanga hleze eyinto ehambisana nokonakala. Awumethemba uNkulunkulu nempilo akunika yona yena, ufuna izinto uNkulunkulu athe ungayithathi. Ngakho kumele uqambe amanga ukuze uyithole noma ukhavara up izinto uNkulunkulu athe ingenziwa ngamanga. Uthi ke isabelo sabo sisechibini lomlilo evutha ngesibabule isalfa. Ngicela ukukhombisa ivesi elapha chapter 14, ngicela uvule nje masinyana sizokuhlala kulona. Ivesi leli noma ngase ngelizwile ivangeli. Ngisajikeleza nje njengabantu, uyakwazi ukujikeleza usuzwile ukuthi uJesu uyasindisa. Kodwa uthi awu ngisana 16 ngijahiphi neyintombi zinhle. Angisazi ukujola ke manje kuzoba njani. Bajikeleza abantu ngoba bathi basebancane banesikhathi uNkulunkulu wakhatha short ukujikeleza kwami ngaleli verse leli. Sengathi angakukhatha short nokwakho ukujikeleza namhlanje. Amen. Kwabajikelezayo. Isambulo 14 verse 11. Ngifuna ukugcizelela lento yokuthi khona abantu abayisihogweni futhi isihogo akusiyo lento eshiwa amaRoma Katolika abathi purgatory okuchaza ukuthi uyangena bese ukhokhela izono zakho bese uqedile bese uyaphuma. Lithi leli verse uverse 11 intuthu yokhlushwa kwabo angithi sechibini lomlilo kunana lesalfa eshunqisa intuthu. Kwabona bayasha ngale mzimba engafa banayo. Intuthu yokhlushwa kwabo iyenyuka kuze kube phakade naphakade. Abasena kuphumula imini nobusuku labo abakhonza isilo nesithombe saso nakulabo abamkele uphawu lwegama laso. Isilo umphiki Kristu kukhulunywa njengabantu abahluba kuNkulunkulu besaba ukuhlushwa banamathalente wenza sezweni. Bangamkhonza uNkulunkulu intuthu yokuhlushwa kwabo iyenyuka. IsiGreki asinalo item edlulele item elisengiswa la elishansiswa kwathiwa kuze kube phakade naphakade for the ages of ages. Bali ikhathi ongayibala ukuhlushwa kwabo akupheli. Intuthu ayinqamuki umlilo ongapheli basha into engapheli abasena kuphumula imini nobusuku. I-opposite yalento yangale Jerusalem elisha ngale intokozo engaphazanyiswa engapheli yaphakade ngapha itorture engasoze yaphela futhi engaphazamiseki. Uyasikhumbula isithebi eHides asakafiki nala sithi ngicela noma iconsi lamanzi ke ngihlabe nje ikhefu mbijana ningabuyini ngibuyiseleke eziko. Kuthiwa chabo alikho kwalona iconsi lamanzi esihogweni kiphindaphindiwe leyo nto ayikho i-break bazalwane. Ayive yangithusa lento le. Ngangingalali kahle ngaleza insuku between ngizwa lento nangesikhathi engamukela ngaso uJesu indlela eyayingihlupha ngayo. Ngangihlushwa lento yokuthi nami ngumuntu oqiniselayo nami ngiyindoda bathi ngiyinsizwa ngakithi kodwa ngiyakwazi ukuqinisela entweni engaziyo ukuthi izophela. Yabona mangazi ukuthi umkhuhlane owamuhlala 3 days uphele ubala lona. Noma ngilimele kodwa ngiyazi siyaphola isilonda. Noma kubuhlungu ngixakekile into eyithize kodwa ngiyazi ziyasolveka izinkinga. Into ephelayo ungayibekezelela. Uyibekezelela kanjani inhlupheko nobuhlungu netorture esiviye njengomlilo ushisa isikhumba engasoze yaphela. Usha namhlanje nakusasa na next week na next year every day every minute every second mawubuka inguna phakade akusoze kuphele. Ngasaba mina uyisula ongesabi akufunakala ukuba isigora nasezintweni eziwrongi le ayina sigora baleka ubalekele kuKristu. Amen. Verse 9. Mthik chapter 21. Kuchazwa samole likhaya lethu ke bangcwele after sithusiwe. Ngathi unjalo uNkulunkulu kunikeza imnandi nezibabayo njengomzali ethi mawenza kahle kuzoba mnandi kanje mawungenzi kahle nalo uswazi ukuze sizokwenza kahle njengabantwana bakhe. Chazwe ke manje leli khaya lethu Jerusalema elisha. Kwase kufika uverse 9 lo enye yeyingilosi eziyisikhombisa ezayiphethe izitsha eziyisikhombisa zigcwele inhlupheko zokugcina eziyisikhombisa. Uma ubuyela ngemumva incwadi nesambulo zothola isikhathi uNkulunkulu esajaja umhlaba, enye yeyingilosi le ayayisebenzisa ukuthulula inhlupheko. Yakhuluma nami yathi, woza ngikukhombise umlobokazi, the bride, umakoti, the wife of the lamb, wewundlu. Kukhulunywa ngebandla. Kuverse 10 mesethi, yahamba nami ngikumoya yaya nami entabeni enkulu ephakeme. Kushuthi kulomhlaba omusha zisakhona izintaba. Khona intaba enkulu ephakeme kulomhlaba omusha yangikhombisa umuzi ongcwele iJerusalema wehlezulwini kuNkulunkulu. Abanye bathi ke kukhulunywa manje lezi zinto ezizochazwa kuchazwa ibandla ukusho ukuthi ze-symbolic lama-jewels azokhuluma ngawo ubuhle bebandla. Kungenzeka kodwa it's unlikely kumina mangibuka indlela aqhubeka ngayo. Ngicathi mayethi woze kukhombisa umakoti wewundlu bese emkhombisa iJerusalema ingoba iJerusalema yikhaya lamakoti wewundlu, ngendlela okuthi woze ngikhombisa ukhoza bese umuntu umyise ekhaya lami. Hayi ngoba ikhaya kuukhoza kodwa ingoba uhlala khona lapho ukhoza bese mawukhomba ikhaya lakhe ukhomba yena inewe. So ngicabanga ukuthi mina khulunywa ngedolobha langempela, a literal city uNkulunkulu azosakhela lona. Sixoxeke eminyango mawungaboni kanjalo. Uthi ke kuverse 11 maye uchaza lo muzi leli dolobha, wawunenkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngoba angithi uthe iTabernacle lakhe seliphakathi kuwona, uyakhazimula uNkulunkulu kuwona, nomuzi ukhazimula ngenkazimulo kaNkulunkulu. Ingathi uNkulunkulu uboleka inkazimulo yakhe. Mkhumbula uMose kade ehleli noNkulunkulu entabeni, mayehla wehla ubuso bakhe sebukhanya, o-Aaron bengasakwazi nokumbheka, abantu bembalekela uMose waze wafaka iveil. uNkulunkulu emboleka inkazimulo yakhe, ubuso bakhe bukhanya uMose. Kushuthi uNkulunkulu wenza leyo nto la nakuleli dolobha, idolobha elibenyezela ngobuhle bukaNkulunkulu. Uthi ukucwazimula kwawo kunjengetshe eliyigugu. Izulu ke la siyashoda ngamagama. Kukhunywa la about the most rare jewel. Uma ucabanga amatshe egugu, amagolide, amadayimani nani, cabanga the most rare, elingatholakali ukwedlula wonke. Itshe legugu lamagugu ngempela. Uthi ukubenyezela kwalo kunjengetshe legugu sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo, okuchaza ukuthi liclear njengecrystal. Leletshe okuthiwa ijaspi lalaziwa ngalezi zikhathi ligqokwa amakhosi, laliba imbalabala, sometimes li-red, sometimes li-yellow, kodwa la makuthiwa liyacwebezela kahle kahle liclear njengecrystal. Kushuthi cabanga idayimandi la, yitshe legugu mhlawumbe ukhona umbalanyana ebenyezela kulona kodwa futhi liclear. Cabanga a diamond leli dolobha, this is a diamond city. Okukhulunywa ngokuba expensive kwalo, ayikho completely wrong lento yokuthanda izinto ezinhle, ukuthi wrong nje mawuyifuna la emhlabeni. Nami ngiyawafuna ama diamond futhi ngisazophila kuona la eJerusalem elisha. Uthi leli tshe ngathi lenziwe ngediamond. Uthi kuverse kuverse 12 wawunogange oliphakeme, amadolobha ayebiyelwa ngalezi zikhathi zoJohane kuveza ukuba safe kwalo. Unamasango awu 12 emasangweni kukhona iingilosi. Uyakhumbula kwakubekwa iingilosi e-Eden after Adam no-Eva sebonile ukuze bangabuyi bazodla isihlahla sokuphila. Le ingilosi shuthi zama security asezulwini noma singekho isidingo sawo, kodwa ukuze uJohane abone ukuthi idolobha li-safe leli, awusophinde uhlushwe ilutho uma uhlala la. Kuma ingilosi kuwo kulotshwa amagama ama-tribes awu-12 ka-Israyeli. Ngasempumalanga kunamasango amathathu, entshonalanga mathathu, enyakatho mathathu, eningizimu mathathu. So cabanga isikwele Libiyele ngesikwele idolobha, 3 gates on each side. Lisafe leli idolobha, awudingi kwesaba lutho uma uhlala kulona. Uthi nama foundations awu 12 li solid. Mubuku verse 14 ugange lomuzi lwalineyisekele eziwu 12. Phezu kwazo kulotshwa amagama abapostoli. Ama-gates abhalwe amagama ama-tribes aka-Israyeli, I think arepresenta wonke amakholwa iTestamente elidala. Ama-foundation abhalwe amagama abapostoli, I think arepresenta sonke thina esikholwa kwiTestamente elisha, siyobe sindawonye idolobha lethu sonke leli. Uverse 15 eya ku-17 kunama measurement laphana okuyona into engenza ngicabanga ukuthi ikhulunywa ngedolobha langempela kusiyo isymbol for ibandla. Ama measurement alo angizukungena kuwona, afunde lapho verse 15 kuya ku-17 kodwa liyobe liwubhazabhaza wedolobha. Uma umujwani elibona ungalinganisa ne-Durban kodwa eyisikwele. Cabanga i-Durban yonke kodwa ibiyelwe. Ubhazabhaza noma ngicathi kusimbolike lokhu kodwa isithombe esasimnika uJohani. UJohani lalingekho idolobha elingangeDurban elalibiyelwe, yayingaziwa into enjalo, kwakuba into enje ngevillage yayibiyelwayo. So ke ubhazabhaza siyonela sonke zonke izizwe eziyosindiswa. Kuverse 18 ugange nalo lwakhiwe ngejaspi. Umuzi wenziwe ngegolide elihle elinjengengilazi elicwebezelayo. Izwa lento ke manje. Imagine lento izosiza imagination la mbijana. Ifence yakhona loludonga lwaleli dolobha kuthiwa lenziwe ngale jaspi luyi diamond. Uyalimagine udonga lwe diamond. Uyalazi lona idiamond. Indaba ningabe excited engathi anilazi idiamond. Nali diamond udonga lonke luyi diamond. Idolobha mabhilidi akhona ayigolide, igolide liphiyo elingafani nalelo esiligqoke emnweni lethu. Lelo ligqoke emnweni alifani neglass. Leli igolide lakhona nale ngathi liyi-see-through. Hlobo lwegolide ongakaze ulibone kuyobe kwakhiwe ngalo, yake indaba yesitini nokhonkolo. Izindlu zakhona ziyigolide eliyi-see-through. Webazalwane, yona prosperity le kufanele siyifise le. Yona ngcebo le okufanele siyilangazelele. Nami ngiyafuna ukuba ibhoza. Kodwa ibhoza yaseJerusalem elisha, hayi le yala emhlabeni. Hayi la magolide agqwalayo. Nela madayimani mbijana. Ngifuna amadayimani agcwele ifence. Isekelo zakhona, izwa lento yayisekelo, ngizovala manje ngizoyikhatha short le. Ngoba angizukuqeda clearly. Isekelo zakhona kuverse 19 ama foundations. Isekelo zogange lomuzi ihlotshiswe ngawo wonke amatshe egugu. Bese yawabala amanye angikwazi ukwa pronounce nami. Kodwa ngitholile ukuthi kwakwa amatshe ama precious stones lawa njengo gold no diamond colorful. UNkulunkulu uyayishaya indaba yembala, uyakwazi ukuqondanisa nok color block uNkulunkulu nembala. Untswempu mambuka nje indlela ambathisa ngayo amathafa ahlobisa ngayo imbali. UNkulunkulu is the best landscaper and designer. Uzoyidesigner ke lento uNkulunkulu ayifaka imbali iqondane ayibale laphayana. Elokuqala liyijaspi nawo la madiamond engwafuna ayabuye. Elinye liyisafari, elinye liyikhaledon, abalabalabale kuyobe kune foundation hayi le yakwakho ewukhonkolo namatshe ne-18. Esinane mold isigreenish. Ngichaza leya kwami, ngiyaza wena kanjani. La sikhuluma ngefoundation, foundation yakhiwe ngama diamonds bangcwele. Amasango verse 21 awu 12 ama pearls. Isango lilodwa liyipel elodwa. Into ungakazi uyibona uNkulunkulu angazi yolithatha phele liyipel eliba yisango lalolutsango lonke ukuze makhulu ngamapheli gates lamasango aseJerusalem elisha amapheli umgwaqo wakhe umgwaqo womuzi uyigolide elicwengekileyo elifana nenglazi umgwaqo wakhona awulona itiyela ne-18 nobhuqu kodwa uyigolide igolide engathi li-transparent. sisazoceba bazalwane. Yeza yonke ingcebo ongasuyimagine. Angazi ungayiquantify ngani lento emabhiliyoni ngeke akwazi ukufitha ekubaleni ekubaleni nje mhlawumbe isitebhe esisodwa ngiyobe ngisihamba kuleli igolide licwengekile nama-trillion ama-gazillion mayikhona into enjalo le nto esiyobe siphila kuyona awukwazi ukuyibala ngamabhiliyoni a-Elon Musk akawagcine amabhiliyoni akhe sikhuluma ngengcebo yangempela uNkulunkulu eyosinika yona abayigcini iprosperity yabo thina sobekezela inhlupheko kwesikhashana ukuze sithole le prosperity yaseJerusalem elisha uNkulunkulu asithembisa yona. Haleluya. Ngakho uma ulandela uJesu noma ngabe ngathi uyasala kwabanye okwesikhashanyana awusele ngalutho kubona mabe yeyinyangeni nasezangomeni bese kube ngathi izinto ziyalunga ungayihalela into yabo mabe phila ngendlela eyinkohlakalo bese bethola ama benefits akhona ungahali bayekele ngoba kunezinto ezingcono uNkulunkulu akubekele zona. Bekezela nje isikhashanya nabekezela leminyaka embalwa esiyiphila la emhlabeni emva kwalokho intokozo yodwa nenkazimulo yodwa nengcebo yodwa. Amen. Amen. Asimini lana ke okwanamhlanje bangcwele.